Ministry of Yobulimi n'Obulunzi etongoza enteekateeka nnamutaayika 2025-26 okutuuka mu 2029-2030 ey'okutumbula ebyobulimi mu ggwanga. Omuteesiteesi omukulu Ministry of Yobulimi Major General David Kasura Kyomukama asinzidde entebe ku kitebe kya ministry eyo mu kutongoza nnamutaayika ono n'ategeeza nti ennyingo mukaaga zibasuubira nti zigenda kuyambako okutumbula ebyobulimi okwongera ku nsimbi Uganda zeeyingiza. Ennyingi esooka y'eyokwongera ku bungi bw'emmere erimibwa n'ebisolo ebirundibwa nga bayita mu kuwa abantu ensigo ez'embala, ebisolo ebyolulyo n'okukubiriza abantu okwongera okukozesa ebigimusa n'okufukirira ebirime. Ennyingi ey'okubiri essira yakulisa nnyo ku kubangula abalimi ku nnima ebayamba okufuna ensimbi mu kifo ky'okulima emmere ey'okulya awaka. Ennyingi ey'okusatu essira egenda kulisa nnyo ku kwongera omutindo ku birime n'ebisolo ebirundibwa mu ggwanga. Ennyingi ey'okuna essira eritadde nnyo ku kulwanyisa ebirwadde n'ebiwuka ebirumba ebisolo wamu n'ebirime n'ebyennyanja. Ennyingi ey'okutaano essira eritadde nnyo ku kuyamba abalimi n'abalunzi okwewola ensimbi esaliiko magoba ate mu bwangu ddala olw'okwongera mu by'obulimi. Ennyingi ey'omukaaga essira eritadde nnyo ku kwongera okwagazisa abantu eby'obulimi bakome okulowooza nti obulimi mulimu gw'abaalemwa era n'abakoseddwa ebyenfuna. Wano Kyomukama w'asinzidde n'asaba abantu nti bettanira okulima kubanga kufuna kiralu.
Bw'oba olima oba olunda gavumenti ekuggyako musolo by'otunda gavumenti. You know they don't tax agriculture. So nze mbabuulira abavubuka bannaaye tuyingire mu bulimi ebyo ssente. Ate naddala kati mmwe abaasoma zikompyuta n'ebirala tetukyakozesa na gundi kati nganze bwe mba for example ente zange tekyali kusutama n'okwata ku nte zange amabeere g'ente zange miliyoni ng'emu n'ekitundu bbiri ogula akuuma n'okamera ngaffe abavubuka abakyali n'amaanyi tukole ekintu eky'okulima n'okulunda katale gye kali.
Ono era asabye abalimi okugenda mu bbanka beewola ensimbi gavumenti ze yabateekerayo kubanka tezisibwa mu makuba.
Ne waliwo essente endala ezaba bijodoro abanene abalina ettaka eddene abalina ensolo ennyingi we call it strategic intervention into commercial agriculture. Ssente gye ziri mu banka gavumenti yateekayo biliyoni obuwumbi 2.9 zeyateeka mu banka. Bw'obanga olina ettaka eddene owandiika proposal neyita wano mu agriculture ne tugiweereza mu banka. Of course oteekwa okuba n'ebisaanizo ebya banka n'ogenda mu banka n'ekuwa ssente.
Ministro mbeze vyo bulimi n'Obulunzi bwino Fred Kyakulaga asabye bannayuganda okuteeka ministro vyo bulimi n'Obulunzi kunninga batuukirize biri mu nnamutaayika oyo. Ministro vyo bulimi eretongoza enteekateeka endala bbiri okuli etumiddwa client charter ne service delivery standard nga zonna zigendereddwamu okutumbula obuweereza eri bannayuganda mu kisaawe ky'ebyobulimi n'Obulunzi.